Lord, your mercy and favor is all we need. Forgive our sins, O Lord, Son of David. Have mercy on us. Amen, amen, amen. Somo letu la leo litatoka kwenye kitabu cha Mwanzo 37 kuanzia mstari wa 5 mpaka mstari wa 11. Nitasoma kwa lugha mbili, lugha ya Kiswahili na lugha ya Kiingereza. Na kwa upande wa lugha ya Kiingereza tutatumia NLT version na kwa lugha ya Kiswahili tutatumia SUV. Amen. 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 Yusufu akaota ndoto. Akawapa ndugu zake habari. Nao wakazidi kumchukia. Akawaambia, "Tafadhalini sikieni ndoto hii niliyoiota. Tazama sisi tulikuwa tukifunga miganda mashambani. Kumbe mganda wangu ukaondoka. Ukasimama na tazama miganda yenu ikazunguka ikainama mbele ya mganda wangu." Ndugu zake wakamwambia, "Je, kweli wewe utatumiliki sisi? Nao utatutawala sisi?" Wakazidi kumchukia kwa ajili ya ndoto yake na kwa maneno yake. Akaota tena ndoto nyingine, akawaambia ndugu zake akasema, "Angalieni nimeota ndoto nyingine. Natazama jua na mwezi na nyota 11 zikaniinamia." Akawaambia baba yake na ndugu zake, baba yake akamkemea akamwambia, "Ni ndoto gani hii uliyoiota? Je, mimi na mama yako na ndugu zako tutakuja tukusujudie hata nchi?" Ndugu zake wakamhusudu, bali baba yake akalihifadhi neno hili. Amen. Tutaenda mbele kidogo, tutasoma mwanzo tena hiyo hiyo 37. Lakini tutasoma mstari ule wa kuanzia. Tutasoma mstari wa 20. Haya, twende tukamuue na kumtupa katika birika moja wapo. Nasi tusema mnyama mkali amemla, kisha tutaona zitakuwaje ndoto zake. 27 inasema, haya na tumuuze kwa hawa wa Ishmaeli, wala mikono yetu isimdhuru, maana yeye ni ndugu yetu, damu yetu. Ndugu zake wakakubali. Wakapita wafanyabiashara wa Midiani, basi wakamtoa Yusufu, wakampandisha kutoka katika birika, wakamuuza Yusufu kwa Waishmaeli kwa vipande vya fedha 20, nao wakamchukua Yusufu mpaka Misri. Amen. Tasikia tena kwa lugha ya Kiingereza kuanzia ule mstari wa 5 mpaka wa 9 na pia mstari wa 20 na mstari ule wa 27 mpaka wa 28. Amen. One night, Joseph had a dream, and when he told his brothers about it, they hated him more than ever. "Listen to this dream," he said. "We were out in the field, tying up sheaves of grain. Suddenly, my sheaf stood up, and your sheaves all gathered around and bowed low before mine." His brothers responded, "So you think you'll be our king, do you? Do you actually think you'll reign over us?" And they hated him all the more because of his dreams and the way he talked about them. Soon, Joseph had another dream. And again, he told his brothers about it. "Listen, I have had another dream," he said. "The sun, the moon, and 11 stars bowed low before me." Again, tutasoma tena mstari wa 20. "Come on, let's kill him and throw him into one of these cisterns. We can tell our father a wild animal has eaten him. Then we'll see what becomes of his dreams." Tutasoma tena mstari wa 27 na 28. "Instead of hurting him, let's sell him to those Ishmaelites. Traders, after all, he is our brother, our own flesh and blood." And his brothers agreed. So when the Ishmaelites, who were Midianite traders, came by, Joseph's brothers pulled him out of the cistern and sold him to them for 20 pieces of silver. And the traders took him to Egypt. Amen. 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 Somo letu la leo linatoka kwenye Mwanzo 37 kama tunasema 5 mpaka 9 na Mwanzo 20 na Mwanzo 28 27 na 28. Lakini ukipata muda soma Mwanzo 37 yote kwa uelewa mzuri. Na nimefurahi maana tumemaliza Mwanzo jana, kwa hiyo natumai tumesoma 37 lakini turudia tena soma for more discernment. Kwenye maisha yetu ya kawaida ya kila siku kuna kauli huwa inatamkwa. People hate me for no reason. Kama hujawahi kusikia hiyo kauli, good for you. Lakini most of the times unajikuta kuna watu wanakuchukia bila sababu. Unasema people hate me for no reason. Hakunaga cha watu kukuchukia bila sababu. There must be a reason. And the reason is your vision. What are you carrying? Yani mtu yoyote yule atakuchukia kwa sababu ya unachokibeba. Kaka zake na Yusufu hawakumchukia Yusufu kwa sababu ni ndugu yao, anapendwa sana na baba yake. Hiyo ilikuwa ni sababu mojawapo. Lakini alichokibeba, alibeba nini? Wewe umebeba nini? Umebeba kitu gani? Na ndio maana utakuta kuna mtu ambaye hata afanye jambo jema kiasi gani, watu watamchukia tu. Kwa nini? Anawasuffocate na maono aliyoyabeba na mafanikio aliyoyabeba, ila yeye hajijui. Kuna ambaye anajijua, anaonyeshwa kama Yusufu, na kuna ambaye hajijua amebeba nini, lakini wanaomzunguka wanajua alichokibeba. Au kuna ambao wanaomzunguka hawajui, lakini unakuta tu kuna force iko ndani yao inayowasababisha wanamchukia mtu bila sababu. Are you that person? Am I that person? Mpaka unasema nimewakosea kitu gani? What have I done? Mbona sina ubaya nilowafanyia? Nawafanyia tu wema. Mimi ni yule ambaye nimeenda kuwatafuta ndugu zangu. Nikawaone wakiwa wameenda kuchunga. Why are they trying to kill me? Why are they selling me? Ni sababu ya maono uliyoyabeba. Dunia inaendeshwa na falme mbili. Ufalme wa nuru na ufalme wa giza. Manake nini? Kama leo hii umeamua kutembea katika Kristo, utatembea katika nuru. Lakini kuwa na kama si Kristo, unatembea katika giza. Shetani ana mawakili wake. Mawakala wake, samani kumradhi. Ana mawakala wake. Mungu wetu mwaminifu naye ana mawakala wake. Kwa katika ukuaji wako, anza tu kurudi nyuma ujiangalie. Mbona nimekuwa nikichukiwa tu? Sijafanya kitu chochote. Watu wataniongelea vibaya. Watu watanisema vibaya. Watu wananichukia. Kazini wananichukia. Nyumbani wananichukia. Shuleni wananichukia. Yaani kila mahali. Alafu ukajiona wewe ndo una shida. Wakati mwingine si wewe mwenye, 80% si wewe mwenye shida. Ni kile ulichokibeba ndani yako kinawasuffocate. Asa kinachotokea ni kitu kimoja. Kuna wakati mwingine Mungu anakutoa kwa hawa watu. Kwa baba yetu Yusufu alivyouzwa, that was God ordained. Kwamba whatever you are carrying is so big to be accommodated by your brothers and your father and your family at large. So wakati mwingine Mungu anaweza kukuambia ondoka mahali fulani. Kwa nini? Kwa sababu ulichokibeba kinawasuffocate and they will never understand you. I'm taking you somewhere. It won't be pleasant. Inawezekana ukaona kama wanakuonea. No, at least then they were honest. Like, no, you won't rule over us. Kaji tathmini, tafakari maisha yako. Utajua tu mimi ni watofauti. Kuna utofauti uko nao. Na ndio maana utakuta unafanya wema kwa watu wa kutosha, lakini watu hawakosi jambo baya la kukusema. Usivunjike moyo. Usikate tamaa. Kwa sababu you don't share the vision. Yani maono yenu hayafanani. Unaongelea habari ya kuja kututawala sisi. Sisi wakati hata kuota ndoto tu kukumbuka hatukumbuki. So please, wakati mwingine, kaa tu jitathmini. Don't force yourself kwenye maisha ya watu. Hii naomba sana kwa unyenyekevu sana na kuomba. Usijilazimishe sana kuwa kwenye maisha ya watu fulani. Kuna watu tunaingia gharama kubwa sana kwa ajili ya kuwa na ushosti, kwa ajili ya kuwa na ushikaji, kwa ajili ya kuwa na urafiki, kwa ajili ya kuwa na undugu na watu fulani. Wakati mwingine toka hapo uliko. Mwambie tu Mungu, naomba neema ya kutoka, maana sielewi na hutaelewa mpaka Roho Mtakatifu akufunuliwe ni nani. Familia yako nzima, hakuna mtu mwenye mafanikio kama ya kwako, ambao Mungu ameweka ndani yako. Sasa ile ni mimba umeibeba, unahitaji kujifungua. Huwezi jifungulia pale. Watu wengi sana, mambo mengi sana mnayo ya achieve, nyie ndo wa kwanza. Kwenye familia haijawahi kutokea. Na ndio maana utaona mimi nakwambia hapana ili uweze kufanikiwa. Maana hata fulani alifanya kufanikiwa. That was fulani. Hapana Yusufu, hakuna mtu amewahi kuwa waziri wa Misri. Unaijua Misri? Sasa unasemaje utakuwa waziri wa Misri? Tumeumbwa wote hapa tutawaliwe na sio tutawale. Wewe unakuja kutuambia sisi unataka kutawala sisi. Who are you? Unasema why am I like this? Even my own parents hate me for no reason. No, there is a reason. You don't know. You don't know. There is a reason. They see what you don't see. They see the power, the visions, the dreams, and the success that you are carrying. Wakati mwingine usichukie watu wanavyokuambia ondoka tu kwenye maisha yangu. Unashangaa tu mtu anakublock for no reason. Unashangaa tu mtu anakuambia naomba tu usinizoe. Unashangaa tu yani when you are in their presence they are like okay watakunafikia tu, lakini ukishaondoka you are the topic. Everyone has something to say about you. You are an icon. Hakuna mtu ambaye haiongelei gold. Nani ambaye anapoteza muda wake anza kuongelea bati hapa? People are talking only about gold. Watu wanaongelea dhahabu, something precious. So you are precious. Muelewe Mungu akikuhamisha mahali. Muelewe Mungu hata kama the process is inawezekana ikawa very hard the process. Lakini please, muelewe Mungu anaona zaidi ya uonavyo. Anakusaidia. It's high time uangalie hiyo cycle ya marafiki zako. It's high time uangalie mpaka wazazi wako. What are you sharing with them? Kuna wengine hawajui. Lakini unapita na unachokisema. Punguza mdomo. This has been my... Oh, nimekuwa nikiongea sana about privacy. Leo nilikuwa nazungumza na mume wangu. Nikamwambia, babe, what do you think? Yesu alivyokuwa anasema, don't tell anyone. Nikamwambia kwa sababu ile ni season ambayo ni zamani kwa hamna social media. Inawezekana ingekuwa wakati wa ulimwengu wa social media, Yesu angesema straightforward, don't post it, don't share it on your social media platforms. Stay with it in your house. Kwa wengi wetu hapa tumebeba maono makubwa sana. Lakini haya maono hatujayafikia mpaka kesho asubuhi kwa sababu pia ya mdomo. Punguza mdomo, punguza kuongea sana. Acha mafanikio yako akutambulishe. Don't announce everything. Kama Mungu hajakutuma umwambie mtu kitu, kaa kimya. Lakini zaidi ya yote ambayo ni kubwa la leo, elewa tu kuna maono umeyabeba ambayo nikisema ina suffocate watu, kama watu hawatakuelewa. Yaani unawakaba watu na mafanikio yako uliyoyabeba. huyu akifanikiwa huyu itakuwa ni shida. Either of the two, Mungu atakuondoa kwenye hiyo cycle au utakuwa kwenye hiyo cycle, lakini watu watakisha wanakukwamisha usifikie malengo. You need to work on yourself. Tukimaliza leo gathering, mkaa tu jitathmini. Mimi mara ngapi watu wananisema vitu ambavyo sivijui? Wananichukia tu. Mara ngapi nimekuwa talk of our family? Mimi mara ngapi hata sijafanya chochote, hata sielewi nimefanya nini, lakini watu wananisema tu vibaya. Hata nifanye wema kiasi gani naonekana tu ni mbaya. Kwa nini? Kwa sababu yona, na ukishajijua tu unachokibeba una enjoy. Bring it on. Hate me, love me, do whatever. I don't care. Nitafika kwenye huo waziri mkuu. Kama baba yangu Yusuf alivyofika kwenye waziri mkuu. Na inawezekana nyinyi wenyewe mnaonichukia, mkani push away. Lakini that pushing me away, ikawa inanisogeza karibu zaidi na mafanikio yangu. So wakati mwingine sio kila breakup, either ya ndoa, either ya familia, either ya ndugu, whatever. Wapo watu wengi sana ambao hata ukiwauliza leo ndugu zako wako wapi hawajui. And it doesn't matter. Mungu akusemeshe jioni ya leo, akwambie wewe ni nani. Nyanyuka uondoke. Go to the right position. Na maanisha kama uko kazini, jua nafasi yako, wewe ni nani. So wakati mwingine bosi anakuchukia, so kama anataka kuchukia, anakuchukia maana na yani kuna kitu anakiona ndani yako. Huyu afai kuwa mfanyakazi, huyu atakuja kunizidi. Huyu anakuja kuwa bosi kuzidi mimi. But why you think, mimi ni mtu tu wa kawaida. I have just minor dreams na visions. Na no, you are carrying a very big thing. Ndio maana you suffocate these people. Amnaga mtu anahangaika, mtu ambaye ana maajabu. Una maajabu. Mama Jusi hakuhangaika na nyota yoyote ila nyota ya Kristo. Hazikuwashtua, nyota ziko nyingi sana hazijawashtua. Na ndio maana usifikii mchawi anapotaga muda wake kwa mtu ambaye ana maajabu. Anaenda kwa mtu ambaye anajua akipiga bomu amefanikiwa. Wewe ni rubi, wewe ni dhahabu. Lakini je, unajijua? Na je, unachukuliaje changamoto zako na hao watu wanaokuzunguka? Unashika tama, unalia, wananionea, au unasema mimi ni baba, ni kama baba yangu tu Yusuf. Cross the way forward, ask the Holy Spirit the right way to live your life ili ufikie lengo na kusudi ambao Mungu amekuandalia. Usiwe discouraged, usikatishe tamaa na maneno ya watu. Inawezekana ni baba yako mzazi au mama yako mzazi au ndugu zako au mume wako au mke wako. Kuna kitu kiko ndani yako kinawaogopesha watu, wewe hujui. Na wanawezekana kabisa wasio wachawi, wasio manabii, wasio mitume, lakini nimesema adui can use anyone. Adui anawatumia na adui anaona na mulika. Anaambia tu just hate her for no reason. Hata wao ukiwauliza wanakuchukia kwa sababu gani, hawajui. I know someone who has been pushed away na ndugu zake wote. There are times she cried a lot. There are times she was all alone with only her husband by her side. There are times she went through pain. Not knowing ndugu zake wanavyompush away, ni kwa sababu alikuwa anajua kilichoko ndani yake. This woman had to move mpaka mkoa na mkoa mwingine. Lakini still ndugu zake hawakumuacha, walimtafuta mpaka huko alikoenda. Na mpaka na kesho asubuhi, they will never understand her. That is me. That is me. So who are you? Are you ready to give up everything? I gave up everything. Once I knew my true identity, once I knew what I was carrying, once I knew my mission, the mission God has placed in me, that day God told me, leave everything, I'll be with you. No matter they talk about what, they are not your enemies. You know your true enemy. Satan is your true enemy. You must get to Pharaoh's house. Lazima ufike kwenye nyumba ya Farao. Ni lazima uifikie nyumba ya Farao. Lakini hutafika kwa style unaofikiri wewe. Haita kuja kuwa rahisi. Nataka nikutie moyo kwako. Whatever you are going through right now, it is temporary. It is a process to mature you to a position that is coming in your life. There are times takuja unakaa unafikiria, unasema, aha, ndio maana they did this to me. No matter they did that to me, hata ningalikuwa mimi, nisingeza kwa accommodate mtu aina yangu. So this is the message of the Lord to you. Don't give up. Stay in your lane. Understand that whatever you are carrying, so kila mtu anaweza kabeba hiyo maono lobeba. So kila mtu anaweza kashuhudia ujauzito wako ukiwa unakuwa. Kwa sasa sio kila mtu anaelewa mimba ambayo umebeba, umebeba kitu gani ndani yako. You are Joseph. Millions of people who depend on you for those 7 years of hunger for you to feed them with your wisdom. So don't focus on whatever you're going through right now. Usiangalie kile ambacho unakipitia sasa hivi. Angalia the bright future ahead. Furahia changamoto zote unazozipitia. Furahia kila unachoambiwa. Uo unasema vibaya, sema asante Yesu na kushukuru, maana najua ndugu zangu they are not my enemy. Wafanyakazi wenzangu they are not my enemy. Marafiki zangu they are not my enemy. I know my true enemy. Satan, you are my true enemy. And I won't give you a credit of giving up. Satan wants you to give up. Satan wants you to be discouraged. Anataka ukatishe tamaa. Anataka ukate tamaa kabisa. Uishie njiani. God is looking for you. You, the inner you. There is a Joseph in you that needs to be awakened. Kuna Yusufu anaishi ndani yako ambaye anatakiwa amke. Na anaamkaje? Kwa kufanya maamuzi. I remember I said to myself, Lord, I never understood until today when you are telling me these people would never accommodate me. You are the only one who can accommodate me. Because you can never be jealous of me. You can never be a block to my blessings. Rather, you are my blessing giver. Yani wewe ndo ambao unanipa baraka zangu zote. So in your family, pengine inawezekana you are the only one ambaye who is the Joseph. They will never understand you. It's okay not to be understood. Inawezekana unakofanya kazi, you are the only Joseph. Inawezekana kwenye biashara zako, you are the only Joseph. Inawezekana mtaani kwako, you are the only Joseph. People hate you for no reason. No matter how much you help them, no matter how much you are there for them, no matter how much you work hard for them, they will never accommodate you. I'm speaking to someone this very evening. We are back kwenye gathering number 59. Please, I'm begging you. Leo ni siku ya 60 ya mfungo kati ya siku 90. Please, go back to your prayer room. Repent. Mwambie Mungu, naomba unisamehe. Pengine nililalamika sana kwa changamoto ninazozipitia kwa hawa watu. Na kusahau they are not my enemies. Satan is my enemy. He is using them to discourage me. Na nikawa discouraged. Na nikaanza kulalamika na kulaumu. Funga kibwebwe, funga mkanda. Biblia inasema funga mshipi. Safari bado ndefu. Don't focus on changamoto. Don't focus on challenge. Focus ni nani aliye na wewe kwenye hiyo boti? Ni nani aliye na wewe kwenye hiyo mashua? Na yeye amelala usingizi. Take your blanket and sleep. Let him work for you. Let him work through you. Ask God to revive the Joseph in you. Ask God to give you the spirit of Joseph to be upon you. This man, mpaka unafika kwenye Genesis mwishoni anasema no. You are just a vessel. Mlikuwa kama chombo, mlitumika kunifikisha nako kwenda. Leo hii ndugu zako ni chombo cha kufikisha unako kwenda. wafanyakazi wako ni chombo, wafanyakazi zako ni chombo, wanafunzi zako ni chombo, wanaokuhusu, mtu yoyote aliye connected na wewe ni vyombo vya kufikisha unako kwenda. Kwenye wale wanafunzi 12, kila mmoja alikuwa ana sehemu yake ya kumfikisha Yesu pale Kalivari. Please don't give up. Don't underestimate yourself. I'm speaking to someone. Please, jikusanye. And know you are not ordinary. Wewe sio wa kawaida. And that's your problem. So this is what is causing all these problems you have. And don't focus on the comments of people, because they will always be negative to make sure zinakublock ushindwe kufikia kusudi la Mungu. Zitakudiscourage, zitakukatisha tamaa. Zitakwambia hautaweza, hautafanikiwa, hautafika. That is their mission. The devil comes to steal, kill and destroy. But he has come so that you can have life in him and life in abundance. So the mercy of God is awaiting for me and you. Father, I pray that the Holy Spirit taught us this message for a reason. I pray you touch our hearts, O Lord. Inawezekana tumeumizwa sana. Inawezekana tumekatishwa tamaa sana. Inawezekana hofu imeingia sana ndani yetu. Inawezekana tunaangalia pia familia zetu zimetoka wapi, ziliishia wapi, kwamba sisi hatuwezi kuvuka hiyo mipaka. Inawezekana tulalamika sana. Inawezekana tunaangalia changamoto za leo, tunasema sisi ndio basi tena ndio tumefika hapa mwisho. Tunasahau kama tuko kwenye shimo kama baba yetu Yusufu. Tunasahau tuko kwenye nyumba tu ya Potifa kama baba yetu Yusufu. Tunasahau tuko kwenye gereza kama baba yetu Yusufu. Na kuwa si kitambo kidogo tutaingia kwenye nyumba ya Farao kwa kishindo, na tunaenda kuwa mawaziri wakuu. Mfalme turehemu. Mfalme utusamehe sana watoto wako. Inawezekana umetusemesha sana kwenye ndoto kwamba don't give up, this time is coming. Inawezekana umetupa na neema ya kujua mambo yanayokuja mbele yetu, lakini watu wanaotuzunguka hawajaacha kutukatisha tamaa. Nasi tukasahau our true enemy is Satan and no people. Lord, have mercy on us, your children. Revive the Joseph in us. Oh, revive the spirit that you placed in our father Joseph in us. Help us to trust you. In the midst of this pit, tuko ndani ya shimo, tumekuamini wewe ya kuwa zile ndoto tulizoziota zitafika tu. Inawezekana ikachukua muda wa miaka 13, lakini zitafika tu. Kwa neema yako tutafikia lengo lotuwekea. Tusiangalie how much we are going through, but tuangalie anaenda na sisi kwenye hayo yote ni nani. You are Yahweh, you are Jireh, you are Jehovah, you are the great I am. Give us focus. Give us a bold faith that will trust you, that will dwell on you, that will trust you. Inawezekana kabisa umetupa neema ya kugusa maisha ambayo hakuna kwetu aliyagusa. Tupe kuzidi kukutafuta sana. Tupe kuzidi kukuamini sana. Na tupe kuzidi kukutumikia sana. In Jesus' mighty name we pray. Amen, 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 amen.